gabetala na ye kwene were ma munange gori woza chi olude wo kuloko kare ba olude wo Omusana kuzawo woli gweno yagale kizikiza semuka misana ngabala bajangwe eri Yesu ogano kuloko kalero kumazo kusinga sembe zaline rinya lya Yesu kuwone yayogera yekuba mazima n'obulamu obwaddala obutagwawo yekuba mazima n'obulamu obwaddala obutagwawo Ebyange byaterera ebyali byansiba Yesu yabitwala yengana kaba maziga buza bumukizinga namba beka papali eyo Yesu je yansangira kati na umula bulamu bwaterera kale no munju ya Katonda mulimu ebifo binje change nawe jangweli Yesu munange tugende fena
oludewo
sakalao kabe atera wejuse
oludewo
ewa Katonda je tulibera fa balokole
oludewo
jangu tugende